studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alkomisare jeegom liwru juin lando junno balde meden jena yamde sukido studio tamani meden tawale maison de la presse do pomoko do jottino no do kabaruji di yumar way galo c'est grave en compétitivité de golleji nokuno docteur kabala ton diam tini dam dan hani wudude holitan wede yoga e golleji di futimi wotu jono ko yata litruji milioji milioji soma zep sakat le ngalure bamako de kanya badale mudo fu dum e tawde fu yimbe wobbe kay collectivité dan don diam yottanki do interfere wudu leydi ndi kanyele sa haleedi ndi fa handen hono worno tata wori holitan elle der yontir zener magabe di don kanyen baratu mobilaji du ciutama le o do nokku min jiltini micro jame wattu jono min jiltini di min jottoy kono kasaraaji dati di ngordi wattu jono holitinde di ko heewi sukabe fu kanyen ngatta di do kasaraaji dati so bami faadi do toraaji jotti kibe du atambe ngala kaytaaji ko be kaani andi trade le tem der fu do wuta yibe le taton tawrtebe kaytaaji e sukabe di wonono sembe kabaruuji di min jogini on do betande di bismillah modon e hadaade holitindi de golleji faabe jowto yalla honon diam cini dam hani hebirede le ngalure bamako de kanye badale mudu dun timmi nokkuno dirtede kabala wattu jona fedde hono dirtede soma zep humnide kabar diam cini dam le leedi meden di be binyalomo fu litruji milioji milioji be kokkata jamarde du e tawede fu faande yimbe le be kay won holitinde wiide diam dan yottaki den tafende do fedde holiti ti alaji diam dum dun timmi le ngalure bamako de kanye badale mudu fuli halaji mabbe di kay fa kebe famtar kedden mumin sende bo usman nyali bu
wakati joni diam ana satu fur deno titalaji men bangal kabarun diam timmi yo du umukeita halani min lekuyal o gollowo kindo e foftere gondo kala bankura yela makko yo dun joka satu fur diam tinu dam hebe
gonga jati wonku yeyi yeso diam ana wonde hebere wattu joni o nyallam fahire rubinaji tajata meden keba diam nen non meden ba yettude Allah wattu joni o meden jidi dun jokkinani
wana non dun wodi heddi himbe le gombe kalabankuru fa joni be jogiti dalaji hebude diam cenudam so risidi be ana kalabankuru kedemon
disque le mois prochain le mois suivant
e kolitina men wida le lewru waroro ndia hebete le diande kalabankoro nda ka fawatu joni o men kaban diam diam forage ngaji bulli woni ko men nawtor
gollirde humani do hokkude diam cenudam holiti wide o mo fama sukulaji yimbele jogi betti dalaji hebde don boyata diam cenudam hokkete nokule godde do tit alaji ana yo dum horejo sumaje Boubacar Kan holiti wide
effectivement il existe des cas
gonga jati wonde ande ci di fudda hebude ndiyan kabala dam an yotaki le den nokku jota fon sabi joni wonno ko golle o fuddi won golleji keddidi kandi wadde fa ndiyan yotto le den nokku je golleji di ana gonde wadede dum sabide himbe fu keba ndiyan tafon
andon wide imma de station kabala yo yalla kala homo fur gondo bamako an heba diam cinu dam no yafiri yo nokku doko diam buddo maunde le lefol funange afrique fou
ce crab so ngabido bemala me ande ngalo do bayni totol miijuuji modon non noddido dido numeroji didi kalon ko jiddon chapan jidde jo chapan jitte nay sappo go sappo go chapan jidde jo chapan jitte nay sappo didi sappo didi fa handen wayde jam e degerno dum worri le sahali ndi kanyele wud leydi ndi dum yaray tiagal febe koliti wille der o yontere wotre ko yata zener magabe dido kanye yonkiji muden karba le on do wattu furdu mobilaji an gondi suutede yimbel andam be kabaru basile leydi amerika be noddata pentagon holli tan wiede be nati le leydi ndi wattu jore be gondi yidudo hon lamu ko wonbe le nokko fa kebe famtar no dum wori kedden usman nyali boudi
du izanar mu en tonka dingendi gondi le cercle nyafunke hipama bete law albaran yimbe jommen kabado be anda ngoni ngadi o golle e wi himbe ton wattu 3h bete de wonno ko dade malfaji nana le o nokko zandar mu goto hedde ken kake dumboni sanne ka wala ko beida wede do hen sanne tagga dun yogabe kuliti wide yimbe gendidi hakkilaji mum ben jummege ka wattu joni o hakkilaji balteke o bonanda wadi balle tati tiagal ko zandarum goto wara ala jabbido le gendi menaka yimbe di don wonnobe do moto ngaji kanyu en gatti jabe e makko tumbutu sutugol mobilaji ana jukin wadede jemma taratare de mobel jokko hor arande mer komin o sutama fali galle mudum yimbe anda ngoni ngadi dun i bonandaji ana gondi e wadde le wattu mo pentagon hejabe mudum gari do mali do wadde balde tati o rajo leydi mendi Ibrahim Boubacar Keita bismi be talataare de e wi Denis Hanke ambassadeur etatsini do mali do halaji mabbe di ana pawino do tita laji goddo le leydi ndi jangingol soldatsi e mal e hokgon mu ben kake kaborde o kananke leydi america holiti wi de kasen leydi mudum ndi faaboto leydi mali do faabade oni barkan e G5 sahel
hollitinde wiide soɓami fa julde timmi tan yimɓele wonɓe leyleydi ndi fa puɗɗi to golle jaati ɗum wona ko yaafi caggal ko julde nde waɗa ko min jeehile bureau ngaji kewɗi ɗo Bamako ɗo hollitinde wiide nokkule kewɗe bureau ngaji ɗi utti ka yimɓele golloɓe kañum gon ko tawaka toon fa keɓen famtanno ɗum fuu ɗum wori gaare keɗe kanko Ousmane Niali Boulo ko fewni en dow hen
golloɓe hewɓe ana fandi ko jahata golloɗe ñalawma jokkuɗo iidi fuɗɗirinde gollirde INPS gonde ley commune Tataɓo ƴaɓɓorade cité ministériel warde gollirde lampo golloɓe hewɓe gara gollude ɓeete talatare nde hono ministére humuninde golle e ministére humuninde golle juuɗe e kulle kayɗiniɗe rafi golloɓe muɗum warde gollude ɓe kolliti wiide yo saabi batu conseil de cabinet ana hani waɗede ɓeete talatare fuu ley commune nayoɓe gallure Bamako nde gollirɓe noddirde centre de collecte des impôts fanɗi fuu golloɓe capanɗe nayo woni warɓe bureau ngaji kewɗi ana uddino dammuɗe gollirde kewɗe ɗe min gatti koyɗe amen caggal golloɓe ko gari jootude ɗum hewɓe uddi bureau ngaji muɓen dilli heddiɓe ɗon ɓe kolliti wiide yo garɓe darde tan ka fuu e tawede won wonduɓe wadde golleji muɓɓen caggal ɗum ley banque ngaji ɗi min jotti ɗi golle ana wondi e waɗede wattu 11h min jottake bedem wonɓe caisse ngaji ɗi ana gondi e gollude ka han ɓuuditinde compte ngaji mum himɓe kañum en ka jiyaka ley nokku o ɗum wonno komin taggiti ley golliɗe ɗe ka ko ɓuuri hewde e wasuɓe warde gollude ɓe fuu yo rewɓe
kasaraji gaɗoji ley ɗati ɗi kasaraji temedere fa tawan capanɗe jaɗɗonɓe yoɓe sukaɓe noon ley ɓeɗo sukaɓe ɗu temedere fa tawan tatonɓe tan jogui kayite muɗum ene wattu yokaji soɓe nayniki soɓe nawniki ɗiɗo kasaraji sanne fefaɓe jiite ɗum yaafa hoɗoɗe so sukaɓe korsina cardantiji tiɗallaji hoɗiɓe mbawi heɓude so ɓami fa ɓe gaɗi accident ngaji ɗiɗo won kasaraji ley ɗati soɓe gala ɗiɗo cardanti ngaji fa keɓen famtare gaare keɗɗen Mamadou Sama Seko Ousmane Niali Boly
sato foof e dow réseau sociaux ngaji ɗi ma dun journée ɗe foto yimɓele keɓe accident ɓuuri foof sukaɓe woni ko yaltinte yalla ana ande hoɓe noon saabi e wattu accident o yo yimɓele ɓe gala noon fewi cardanti yo alhaali kewɗo sanne nder leydi Mali e ley temedere accident ngaji capanɗe jeɗɗo keɓe torraɓe foof tawan yo sukaɓe hakkude ɓeɗo ɗum tati ley temedere woni anditaɓe batte cardanti mabɓe keɗɗanna commandant Abdourahmane Bagayogo gollowo nder gollirɗo mawde protection civile
c'est très important quelque
nafa mawɗo wodi e tawrede carte identité tawrede talki ko wellitata ko gonɗa ana moƴƴi hono carte scolaire carte nina na fayso tawa cartal ko wellitata ley walde nde gonɗa ɗum fuu ana wawi wadde fa ande ko gonɗa yalla sini wonko hewtima fa himɓe ma nodde ko laati fuu neɗɗo hani tawrede ɗerol ko wellitata ko woni kay non watta so tiɗ allah hewtike ma sara maɗa fa nodde ɗum ana wawi yafininde jaati fa keɓa dara neɗɗa le cuuɗi docteur
e hospitaliére
sukaɓe yoga andanɓe sanne ɗiɗo tellaji ɗi kay cultivide heɓugol cardanté wona fe hunde nde hani hutinede hoore no yawiri
aɗa andina min ko sakiti joni tan wonno ko kemmi talkude jibinirdu ɗerol fuu mi walano nde wotere nde kasin jinnomi carte d' identité yo faami heɓa piise ɗum du ndemu giɗan goto carte identité muɗum dow inde mum woni ko kemmi ɗon mi wala carte identité wala ɗerol fuu gongol seni tawi hono kabaru fase kasar hewtikema dow lawol ɗum meɗen jogui téléphone ji himma na mbawi noddede fayso wona ɗum min kay mi wala muñal jaati yaade joɗowade to policie en faami yomi naggan ɗum eɗum taaɗi sanne
fedde sukaɓe lollirde association des jeunes pour la citoyenneté active de la démocratie guila duuɓi kewɗi waɗa imadraji fammingol yalla sukaɓe hewɓe na kumcana hoore heɓugol cardanté kanko adam dikka o woni hoorejo fedde agicad keɗɗenna ko o
wii
miɗen jogui heeƴo fawigo dow no sukaɓe keɓirta talki min puɗɗi ɗum le hitande 2017 heeƴo ngo ana fawi dow darnogol faɓe keɓa carte nina ka hande taykitade wiide himɓe hewɓe woni ɓe gala talkuru fuu fay talkuru jibinirdu
immadraji famingol fa hande sukaɓe hewɓe na jeebi kabaru heɓgol cardanté
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sikiraɓe ɗe loɗɗine hen ley kereduji to hen puɗɗira nokku noddirteɗo Banamba nokku mabɓe noddirteɗo Boro iɗum ley laamu Banamba o hollitawede kamɓe ka keña noon koɓe juuli iidi caggal ko ɗum woni série faji ñoro o holliti wiide ɓe juula keñan ko noon ɓe kollitiri wiide alma e mabɓe o do waɗi duwa o fewde e yimɓele jokkuɓe série faji o kañe e leydi ndi yalla jaam e deƴerano hewte le nokku o ɗute gardan ɗo kulikoro ɗo ley julde iidi nde ɓe mbi ko yata kasaraji ɗati sappo ɗiɗi kañum en mata toon ɗiɗo kabaruji o fedde nde noddirta sappere pompi en kañum hokki ɗum le oɗo nokku ɓe mbi wala fo neɗɗo keddiɗo hen se urude ngardam faado gawodo wattu joono be mum gondi wadde ton imma daraji fa jowto yelano be kani aitirade goriyaji mabbe gondi ton di wondube lannade o do golle suudu meeri wondu ton do kanyo cuko cuko lal wongal to gawoto ko woni fana mudu fa be yelano be kani sakirade kasaraji kammu gadoji ton wakkati furdu be ngadam badde be jukkito ton ido golleji do kattin betande do dido kabaruji sakirade min jooti on sanne tawede do gondo fu wattu joono hollitindi do fa handen do e seeda kedde hedade honno andirdo no yewtirmeden de ana wodi wassalam.